ojos estás en galaxy right there. I got your space in my arms, and now you should be right there. And I don't care if you're far, and I don't care if you're near. Oh, but you know when you go, you know I'm gonna be right there. Tuwacha utani
uwe mzuri,
baby
uwe mzuri,
wana ulivyo
uwe mzuri,
baby
uwe mzuri.
Look at you,
beautiful,
you're so cute,
beautiful,
you're beautiful,
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 so beautiful. To be honest, kuna mtu ananinyima confidence, yeah, when I get chance nitajaribu kumweleza how I feel, yeah. Anjeli, nakupenda, nakukunda, sarange, I love you, nukuenda mwe. Maybe I'm not your type, but you deserve to me. Anjeli, najoni guse hapa, kuna kitu kinarunda raka iko. Mimweza kuna mashaka, hali sijawahi kuipata before. Njoni guse hapa, kuna kitu kinarunda raka iko. Mimweza kuna mashaka, hali sijawahi kuipata before. Anjeli,
Anjelina, Anjeli,
Anjeli,
this feeling and it's getting to my heart. Yeah, body body shocking, yeah, yeah. Ishacha mwili, now it's eating on my soul. Yeah, somebody badada, yeah. Ndofagio, she brings open in my head. She's got keys down to my bread. And you suka new ake. Yeah, Cindy, oh, she deserves to be my bride. She looks so fine in my bed. My confession here I said, yeah, Angelina,
Angelina, Angelina, Angelina.
Oh, Angelina, baby,
Angelina, oh, no. Angelina,
penzi sabati na shindo tafuta thamani ya X,
X.
Akianani you so cute and sex. Na kupenda kasito kuja kupenda tena. Na ukije kunitupa ntajitupa mbele ya text. Wake up in the morning, see you texty. Johnny takukuta bila dress. Kilevi changu naona pia kwenye kleti. Na jimiminia nasikia kuwa flesh. I'm so clean but I can get nasty if you want me to. Pole pole mama tuende na 1-2. Kauli fundo nyegoni, hizi ni new school. Zidisha sukari, weka na chumvi kiduchu. Ma wona fit kila angle. Kifaa webi thaa bila
nembo.
Sezi danganya wala intayona pepo. Na kuona ndotoni baby girl, you're my angel.
Angelina, Angelina.